to see the hype man.
I guess it's over. Ooh,
yeah. K-L-E Music.
I guess it's over.
Chechi mozi chenesi nina kupase. Nina kupasa fonse na kamwana kama nase. Fonse nezo sofa madaipa maporeji. Nina lipira fonse maskufi ya kukoleji. Nyumba ya unkalamonia jayama klasi. Pima ilipanja suuma kwela basi. Nafakapo na mutima osati che material. Kosa ziwa jewa nuzani panga inferior. Jiwe muntu wa puanji wa menesa atyasha. Vene wanichite kaleza ya nityacha na yopa. Sini ziwa veunga nichite. Nika kupweza maybe na ineunga nishutie. Holokuni sana naifi kumusana. Hello stepfather saafa nikakubana. Si yako che mutima fasala unga tenge. Wana ni vanga ndalama unga pende. Sa mulavu na kuchokamo. Wanikomela mukati na kusokamo. Ona time kukula ye na chayamo investi. Bose benzo kamba ufaromyo ali blessed. Vina chiti kenywe kulipe vene ninga chite. Sininga presenta wisoma mimunga lute. Manzi ya kataika sunga dobe futi. Wafipisa mutima nizaona bwanji beauty. Hopu vene usakila uzavi peza. Mwamuna monga ine wakucha treasure. Ndiwe hoipa mutima you are not worth it. Hello kukumana naiwe I regret it. Uniuze kapi na wenze che pepa chesa. Si wenzo funa love, wenzo funa blessa. Ona vene wani chiti ya mukati ya mdiain. Guess it's over, I'm tired of trying.
Sili na wenze, chikoni chame na tinali na taseku dala.
Wanipanga maulesi na mau nilibe wanipoka happinessi. Nezoona mwanga ndine prince iwe princess. Kosa ziwa kansi iwe wenzeli pa business.
Unani pesa neneze single,
single.
Ona manje na ziwa nimbo,
nimbo. Ziwa nimbo, yeah. Hati matezi ya enda ni kalini ya penda. Mulungu wa kujali sekoze kwe uyenda. Wose ya kupase wamuna be uvenda. Siti zaka pleza napo kwa sila na yenda.
Chikoni chame na tinali na taseku dala.
Siunga tole.
Manzi ya miri ya natai kwa kutala.
Bara guess it's over now.
It's over now. Gali wami it's over now. Now, now, now. Siunga kweze. Chikoni chame na tinali na taseku dala.
Siunga tole.
Manzi ya miri ya natai kwa kutala.
Bara guess it's over.
Exclusive to Zayn Hype Man.